Javi Diaz, mighty.
Urugendo rwange mukamandu tandise ekitone kiwampake kaseera tata nkikozese
era nkyeyanza nnyo kubanga abandi tewakibawa ssebo nzani ayimbira abakulu ab'amaanyi n'obuyinza mukama ebyokwewunda by'ensi n'amalala bimponye era ng'essaala yange mukama eri mu luno oluyimba nsaba etuuke gy'oli mukama nsaba bukuumi kuva gy'oli mwene nsi ejjudde obulumi n'enkwe
ensisi mbi naye abagirimu be babi tasaamaanyi g'omulaba sitaani sigale ku ludda lwo ensisi mbi naye abagirimu be babi tasaamaanyi g'omulaba sitaani sigale ku ludda lwo
nkwetaaga nnyo buli mukyenkola emyoyo gyaffe minafu nnyo kitaffe totulekerera ensi yafuuka ya kibi ebyamadiini twabivaako ebirowoozo bituli ku bugagga ebya Katonda twabisawo katale nkwetaaga nnyo buli mukyenkola emyoyo gyaffe minafu nnyo kitaffe totulekerera ensi yafuuka ya kibi ebyamadiini twabivaako ebirowoozo bituli ku bugagga ebya Katonda twabisawo katale neetolooza engabo zo ezijjudde amaanyi nkulembera nga mu ngendo zange ontangira abalabe obuya neetolooza engabo zo ezijjudde amaanyi nkulembera nga mu ngendo zange ontangira abalabe
www.djericho.com.